this thing again.
More music at Ninja White.
There you go.
Malaya, we jina langu la utani lo. Malaya, we jina langu la utani lo. Malaya, we jina langu la utani lo. Malaya, we jina langu la utani. No losi, when you see me kaba move like bossy. This is our dose. They like to take photo, me I take pose. Yeah, my name wananita kasi tongos. Nimezi choka simuza kina lose. Nikona ticha kunde mkombos. Wanangu wakitani chapos.
Shemu, shemu,
mamina kushenda.
Spendi, na sipendi kulala weekendi. Napenda watoto wenye mzigo na mtindi. Na wakati wa kulala pisizi zwe chache zwe nyingi. Mana watoto anapenda shilingi. Yani pesa kama una watakutesa. Ayu